yabange kanyimbe okwagala kwa Katonda kunnemye okunnyonnyola eyayagala ensi wati nawaayo bambi omwana we omusango n'ekiby'abantu bye twakola nabisa kw'oyo omwana we naddira obutukuvu bw'omwana n'amwambaza ffe abantu abaali enfunze emmomboze n'atwambaza obutukirivu bwe wewuunye nnyo mukama eky'omuwendo kye yawaayo ku lwaffe ono yalabirira enfunze zisula tezebise na budabuda ne zikula
Tunakuwa tuzo cho kuone chitubula mazime miti majafeji sano kama soko tusaze woku kusinza nge na kuzoma kubanga tetuina chakuwa kujia kwa kusinza watutonda tukusinza osani lechitiwa nitendo.